limal do nokkuji burdi fuf andede yo kaajato mannin koobe e kanye to banyangaran koobe e kanye dun nokku ombori non wodi nokkuji jammeji sahel ngil mayo niger ngo e nokku adrar de zifugas e wi kanko dungi hawalu maddi bakayoku kaajede e kanye ledde de sambina kulentereji nafuji sanne hawalu
les montagnes sont utiles
kaaje ana jogi nafa sanne li gurgan bani adama sako pour hewde mudum ni de kaaje jendi ana wa matede ton tiagal mudum wana tan nokku dutto kuran hebete fattade kangeji e ko nanne mudum den nukkuje du yoga e mudum ana way remede dun nukku to nafta bani adama sanna le gurgal mudum
favorite les précipitations
bedade kabaru hawalu kabaru tariki e finatawaji na birli e kaje de no hultiri mohammed jean pierre tita dunke finatawa
c'est le plus grand centre
de kaje ana mata nukkuje kewde le leedi malni giddi du mudi hewi misal hayre noddertene tifanag lene hayre binni burrame ana winnatun aranno yibe hewbe dawobe kan arbe an jappiro on nukkuno yoppaton kakimu en yoga mebbe dum an wa moobade ton fattade tebbi ladde di en nanana mo ndu an wa moobade ton dune heyre dabaji du an wa durede ton
al hali di do nukkuji di walitike waytere wakati sambini kuteji moddi do kaaje de no holtiri kanko dunke kabaru kaaje françois assise kulubali
kuteji mudun an wa hewde jamar ko jodi banga ne heyre sabu so jamar jodi ken to fa heewi diyan waba ille betto do nukkuji do uddan labi ilal diyan yimbe fu jodi on nukku so bonala diyan wadi ana wa heddo dum sabi so ni jehata do jabbirto bonala mudun hewtan jamare o torta goto hande jaati ana mate li mayo medon
kuteji waltere wakati buitoji sanne te defi kaaje de na chatti sabi golleji di ngatta bibi adama ne bibi adama kewi le galduje de ni kaaje de jeya fuf na kele yalla ciudi na mahe fayso dum do na sombina e gingul dabaji yogaji no torto be ga hultide dum do na hasindina yo honni be do yimbe le gonbe du kaaje e badade duanza bamako e kulkuru
amen interen kona amen
do gongano watti fuso kam ana toba meden nana liggoje le watti kedo ndu wular ana satti sanne du ana sugul amen fala sana gaddu e tabede fu medde joji do wala fuko wa burde neddo galle mudum sabi du yibde luance bamako wana hono ko yaafi me won on nukko ani haddu bi jeegon handen torra fu men mate arano medde mata moddiji e kulle kewde ngatan e sukab amen jamman yimbe galle amen fu ana hula non di kulle ko heemudo fu witti medde joji hakkil amen ana jotti
kawsani luance
yela ne beddo famdu kabaru kaaje de kedana fashitango kanko dunke kaaje abdullah siribe
les montagnes ont dépend
kaaje mawde ana wodi ko buri hewde mudum fu e nukkuje andirade kulleji kewde ko nafata sabi do heere joni kulleji kewde ana hebede tun sabi nukkuje hewde le leedni kaaje yogaaje ana jogi inde jaati ga yogadu inde wala e mudum yoga e majji ana towi yoga e majji du towa
e pliku
bangal nafakaaji e do kaaje de do hawalu ana hani e haybe sabi ngurdam bibbe adama dunna na bili ko war mudum e wi kambe dunkembe dum do timita yotere meden do hawalu parlune l'environnement mo hebani en fatiyata jarama hedadi onji yontere warore